wigeze kugukurikira akakwizera wakozwe n'isoni nawe ninde wigeze kukwemera akaguha ibye byose wikoreye amaboko Urimana, urimbaraka, ururukundo, uramahoro, urigishimo, uribyose, Yesu, nawe udusanga.
Chiwe ni chawe